This is the remix.
Stocks on the beat.
Hey, you're making it a gush.
Zed Louder. Don't
come. Support. Boom. San Bizo. Yakuma.
Bad money.
I'm sorry, it's for the younger.
Siku funa kwa ngane.
Ni behavior yako inalenga.
I'm sure I was a right way.
Neze funa kuti tilute patali. Weo na neo mage pepani. Na wela na motendele kuni weo wanga poyamba. Vitu vima yama na kusila sivuto. Kulu, ni pepa kulu weo ni mutendele. Koma, singa pelele. Baby, ni valeko. Vakudala, ni vakudala, vi valeko. Nikungala api na umoyo wako, ni valeko. Singa pelele. Baby, no, 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 no. Singa pelele.
Shkondi cheveneze, nina ikapo lavu ya tuko wanza tundie yenze ekizampo. Ine shkondi neze kukupasa tose, kupeze kamunia ukatuma ndao izose. From Norway ya machinja kraiteli, ya matao kanjinga makonga wa mabima. Nina pesa winango manje ofuno bwedela, nambo chichi kana nane manje wambo fendela. Elongani yo kubweza ili impossible, mnani taya kale panja monga disposable. Reverse gear inachoka ni kudela. No need vokupweza. Choka mambala.
Singa pwelele. Baby ni valeko. Vakudala ni vakudala. Vivaleko. Nikungala api na umoyo wako. Ni valeko. Singa pwelele. Baby no 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 no. Singa pwelele.
Kulimaifumu weaziwa kunisunga. African queen ali supernatural. Nikanyali niko yaka koma noti kendulo. Mana kazi wachikata weaziwa vose. Pali yebe olo jeti ni ningatose. Mana kazi weaziwa sunga fumu papalasi. Alengesa ex kumvela majelas.
I never begged you kutu unichite disappointing. Ni ukodiga wako wamene unalengesa.
It's a bad man situation, you know, sir. Stacks on a redeemer. We cook the man, murder them, sir. Bad explorer over sun. Zin.
One D Lagos production is high quality sounds.